ninko gusaba ikintu cyose nyine ushaka ukagisaba umuntu kandi hari giye yakikwima ariko umuntu yaje hanga giye cyose yakigurira
eh kuba dukora hanga bidufasha byinshi
eh hari giye ushobora kuyakenera nta bushobozi ufite ugasanga rero uri gureka amashyi ku babyeyi wenda nabo nta bushobozi
aba ni bamwe mu bakobwa bari mu cyiciro cy'urubyiruko aha tubasanze akaba ari mu ruganda rutunganya kawa ruherere mu murenge wa Cyahinda mu karere ka Nyaruguru aho bari kwanika kawa yamaze gutonorwa n'uru ruganda uku kuba bakora muri uru ruganda nibyo baheraho bavuga uburyo nk'urubyiruko rw'abakobwa bibafasha kugira ibibazo bikemura badategereje uwo basaba ndetse ngo bikanabarinda kujya mu dusantere aho bashobora guhurira n'ababashuka bakabashora mu ngeso mbi
eh biturinda nyine kujya muri kagakungu kujya mu ba mu busantere niho bikurura ibyo gutwara inda bikaturinda kuba natwe twateguye izo nda zitateganyijwe kuko ntawe tuba twahuriye n'ibyo bigusha
nk'iyo nkeneye icyo kwambara ndakibona nakenera amavuta nkayabona ndetse nkaniteganiriza nkaba naguramo nako gatungo nkakorora ejo kakazangirira akamaro
hari byinshi bidufasha ibijyanye yenda no kuba twahangayikira iby'isi ngo tujya ku mihanda tugenda tujya gushakisha amafaranga mu bundi buryo budahwitse ahubwo ahanga iyo tuje tugakorera amafaranga bidufasha kuba hari ibyo twakwigurira rimwe na rimwe twamara kubona ibyo dukeneye tukanizigama tukagura nk'iryo tunga ejo bundi aka kazi ntago gahoraho kagero kakarangira hanyuma rya tunguro rikatugoboka
ashingiye kubivugwa n'uru rubyiruko umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyaruguru ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza byo kusenga sumuta arasaba urundi rubyiruko rwo muri aka karere ka Nyaruguru ngo kubyaza umusaruro amahirwe ari mu karere kabo bakareka kwirukira mu migi no gutegereza kimuhana akazi imvura ihise
kuba rero abo muri cyane bafite akazi nahandi hari inganda kuko ntagara uruganda rwa Cyahinda gusa twivuza ko n'umundi rubyiruko rwakura amaboko mu mfuka aho kwirukira mu migi bajya kuvana nabe nibibazo bahinduka inzererezi bajyanwa mu bigongorora muco cyangwa se nabo bakobwa bakajya guterwa inda zimburagiye bagifite n'imyaka mikeya ntibajye mu mashuri ibyo byose ni ingaruka zo kuba nta occupation baba bafite rero turashishikariza urwo rubyiruko kwegera amahirwe ari mu karere kuruta kujya kuri byane bya kimuhana kazi mvurise kandi mu karere ka Nyaruguru ari akarere kateye imbere gafite ibikorwa remezo kandi hari n'amafaranga
uyu muyobozi akomeza avuga ko kuri ubu aka karere gafite imirimo urubyiruko rushobora gukoramo rutategereje gusaba cyangwa guhabwa iri mu byiciro bitandukanye ngo nk'aho mu bikorwa remezo hari imirimo yo gukora mu mihanda mu buhinzi hakaba imirimo yo gukora mu nganda z'ibyayi no gusarura ibyayi mu mirima ku buryo kuri yo ngo nta mpamvu n'imwe yakabaye ituma hari urubyiruko rwo mu karere ka Nyaruguru rwirirwa mu masantere no kwishora mu ngeso mbi zirimo no kunywa ibiyobyabwenge Aimable Uwizeyimana mu karere ka Nyaruguru.